singubwirayo kuri uwo nkunda kuko ibyo urabizi icyo nshaka kuvuga ningano y'urwo ngukunda yeah, yeah, yeah. Uwe kabavu kanje uruwo mburanga hungabana harubwo nyango turu turirimbo numva tukubereye ariko natwo ntitubivuge byose uko biri I swear my love yenda gukunda
chumba chanje za kabivuze hariko nizivuga ihe una na na na
you know we too much love you know we too much kissing it's a beginning every day
that makes me love you
Yes, I love her.
Do you love her?
I love her.